Aloma 14.
Mulandireni bwino munthu amene chikhupiro chake nchofooka, koma osati kuti mutsutsane naye pamaganizo ake. Wina amakhulupirira kuti palibe choletsa kudya chakudya chilichonse, koma wina amene chikhupiro chake nchofooka amadya zamasamba zokha. Amene amadya chilichonse asanyoze mzake amene amazisala. Amene amasala zinthu zina asaweruze mzake amene amazidya, pakuti Mulungu wamulandira. Kodi iweyo ndiwe yani kuti uweruze wantchito wa mwini kuti walakwa? Mbuye wake yekha ndiye aweruze ngati iye wakhoza kapena walephera pa ntchito yake. Ndipo adzakhoza, popeza kuti Ambuye angathe kumkhozetsa. Ena amaganiza kuti tsiku lakuti ndiloposa masiku ena, koma pamene ena akuganiza kuti masiku onse chimodzi-modzi. Aliyense achite monga momwe watsimikizira kwenikweni mu mtima mwake. Amene amasunga tsiku lakuti amatelo kuti alemekeze Ambuye. Amene amadya chilichonse amatelo kuti alemekeze Ambuye, pakuti amayamika Mulungu chifukwa cha chakudyacho. Amene amasala zina amatelo kuti alemekeze Ambuye, ndipo amayamika Mulungu pakutero. Palibe ndi mmodzi yemwe mwa ife amene amakhala moyo chifukwa cha iye yekha, kapena kufa chifukwa cha iye yekha. Tikakhala ndi moyo, moyowo ndi wa Ambuye. Tikafa, timafera Ambuye. Nchifukwa chake, ngakhale tikhale ndi moyo kapena tife, ndife awo a Ambuye. Paja Kristu adamwalira nakhalanso ndi moyo, kuti akhale mbuye wa anthu akufa ndiponso wa anthu amoyo. Tsono iwe ukuweruziranji mʼbale wako? Kapena iwe winawe ukunyozeranji mʼbale wako? Tonsefe tidzayima pamaso pa Mulungu kuti atiweruze. Paja malembo akunena kuti,
Ambuye akuti, pali ine ndemwe, anthu onse adzandigwadira ndikuvomereza kuti ndine Mulungu.
Motero aliyense mwa ife adzazifotokozera yekha kwa Mulungu zimene adazichita. Tsono tiyeni tileke kumaweruzana. Makamaka mutsimikize kuti musachite kanthu kalikonse kophunditsa mʼbale wanu, kapena komuchimwitsa. Pogwirizana ndi maganizo a Ambuye Yesu, ndikutsimikiza mosakayika konse kuti palibe chinthu chingadetse munthu pamaso pa Mulungu chifukwa wachikhudza. Koma ngati wina aganiza kuti chinthu nchomudetsa, kwa iyeyo chinthucho nchomudetsadi. Ngati ukhumudwitsa mʼbale wako pakudya chakudya cha mtundu wakuti, ndiye kuti sukuyendanso mchikondi. Usamuononge ndi chakudya chako munthu amene Kristu adamufera. Tsono musalole kuti anthu ena aziyese zoyipa zinthu zimene inu mumaziona kuti nzabwino. Mu ufumu wa Mulungu chachikulu si chakudya kapena zakumwa ayi, koma chilungamo, mtendere ndi chimwemwe zimene Mzimu Woyera amapereka. Aliyense wotumikira Kristu motere amakondoletsa Mulungu, ndipo amakhala wovomerezeka kwa anthu. Nchifa yake tsono tizifunafuna zimene zingatithandize kuti pakhale mtendere ndiponso kugwirizana pakati pathu. Chakudya chisakuonongitseni ntchito ya Mulungu. Zakudya zonse nzololedwa kuzidya, koma nkulakwa kudya chinthu chimene chingachimwitse anzathu. Nkwabwino kusadya nyama, kusamwa vinyo, ndiponso kusachita kanthu kalikonse kamene kangachimwitse mʼbale wako. Zimene iwe umakhulupirira pa zimenezi zikhale pakati pa iweyo ndi Mulungu. Ngodala amene mtima wake sumutsutsa pamene atsimikiza kuchita zakuti. Koma munthu akamadya ali wokaika, waweruzidwa kale kuti ngolakwa, popeza kuti zimene akuchita nzosagwirizana ndi zimene iye amakhulupirira kuti nzoyenera. Paja chilichonse chimene munthu achita nchotsutsana ndi zimene iye amakhulupirira, chimenecho ndi tchimo.